Kumazutu, anenya losuru kimi tushiru, dual pashoku paja chok. Odoku sul sola pasolo yokuno. Kaumu wangu basar gogo kukuminyanya. Kosuru bina pabeno rope, ongyera mvura achoka mate. Mvura pe ol. Lucky J, mtoto ya nyumbani. Chio.
Sawa yote minafanya, mujinga panajua na kufata mimi. Sawa yote minafanya, mujinga panajua na kufata mimi. Wacha mimi minafanya yango, subuhi minafanya yango, keso minafanya yango. Wacha mimi mujinga mumita ngodo.
What entertainment?